asili ya kijaka pia. Ule mswahili wenyika sikia, ule mkenya anapunguza volume, masome SMS nikana isikia. Listen, niko na got some Q Canada, anaitumia Halima na Amo, jia klasi za kupika chapo. Sikia nani, mina dae iyo samo. Niwe jalali ya ufundi seremala, awata ni uwa meneja watala. Mita majuni siwezi ikana, from the 254 nasema. Mimta maduni, ninasili ya kijako, tafili nikikuumbia. Mikuwa tuwa huni, tunakupea talaka, lafu bili tunalibia. Lego, Lego, asekita maduni. Lego, Lego, si unasikia. Lego, Lego, Mr. Ibuni. Lego, Lego, situli kwambia. Ile tamaduni ya kala, si hatuna kwa inchi, chukiko tu hasara. Ukini cheki na kala, ni chuma slipa zina nibibanga tu fala. Ile mocho nitawashi sai, amwezi zima misa ijetei. Nitalewashi the whole city, ni embrace culture ya wadhimbu, si wengi pakati. Niwe jalali ya ufundi seremala, awata ni uwa meneja watala. Mita majuni siwezi ikana, from the 254 nasema. Mimta majuni, mimta majuni, ninasili ya kijako, tafili nikikuumbia. Mikuwa tuwa huni, tunakupea talaka, lafu bili tunalibia. Lego, Lego, asekita majuni. Lego, Lego, si unasikia. Lego, Lego, Mr. Ibuni. Lego, Lego, situli kwambia. I know you feeling what I'm feeling, like a Kenyan announce. This music allowed to make it beneficial. Artificial career, niko na asiche bound, asiche waiva official. Ambition is priceless and tolerating the culture of being lazy. I came on in Dubi, I saw ni weeks to ni win here west man. Ule mkenya anavaa kitenge, anakulanga mchunga pia. Tamaduni za ugali malenge, dio mkenya minafasi pia. Ule mkenya anavaa kitenge, anakulanga mchunga pia. Tamaduni za ugali malenge, dio mkenya minafasi pia. Niwe jalali ya ufundi seremala, awata ni uwa meneja watala. Mita majuni siwezi ikana, from the 254 nasema. Mimta majuni, mimta majuni, ninasili ya kijako, tafili nikikuumbia. Mikuwa tuwa huni, tunakupea talaka, lafu bili tunalibia. Lego, Lego, asekita majuni. Lego, Lego, si unasikia. Lego, Lego, Mr. Ibuni. Lego, Lego, situli kwambia.